This is when I would work classic. It's turbala, baby. Can you make my life so beautiful, so wonderful? Say do. Yeah, bad man. Wewe niwe mama chanjabu, penzi lako la ni bambabu, mbele yako sina ujanjabu. Wako kifaranga tu, nifungie kwenye banda tu, penzi lako ni lile kwa namba. Wakonko tuli 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 tuli, penzi bakuli njaze utuli nukie. Bebe utaniambia nini, na yuko moyoni, na mpenda rohoni, baka kitandani. You make my life worth living. You make my life worth living. Girl, you make my life complete. You make my life worth living.
Nomba Mungu atujalie baraka.
This is when I would lust. Can you make my life?